What more can I say? Yeah, yeah, yeah.
Baby, see, I'm producer.
Evermore, yeah, yeah. Kwanza na mshukuru Mola. Nikona weto kaza mani, kaza mani. Upendo unotia fola. Unanipa we wangu mundani,
wangu mundani.
Kukosea sina sababu. Kukosea na samee na sahau. Tufike umri wa mababu. Nina wetu we na wana. Ukutaka wa master. Penzi lako linakupa kupa. Niwe nawe, minawe, minawe. Nachotaka nambie, sikie. Hata sina pesa, ntakupa nambie. Nambie, yeah, yeah. Mpenzi nambie, nambie. Chochoto nachotaka nambie, sikie. Hata sina pesa, ntakupa nambie. Nambie, yeah, yeah.